www.kwanchadivine.com.
One day, I sat down reading the scriptures of God. They said,
Mwini mzelo ndine, mwini mpamfu ndine, mwini luso ndine, mwini chilengedwe chose ndine. Chuma chose chondi changa, kukongola konseko ndi kwanga, kuchuka konseko ndi kwanga, ndipo zili mziko zosezo ndi sanga. Ufuna kuchuka ba usa na ngane kwa ine, ufuna kukongola usa na ngane kwa ine, ukala banji dizero usa na pepe kwa ine, palibe chinga teke popondo peseka kwa ine. Kine ndeka ndima chosa umbuli kuika mwenzeru, kutama ndita ndima kubeleza kuwala, zose zili za kufa ndima zipata moyo, ndipo sofoka zose ndima zipata mpamfu.
After reading the scriptures, I start reflecting in my mind. There's nothing I can't do in the absence of God. Napreza be wenga malema. Napreza malamu.
Usamuna mizile mzako. The way you love yourself, ukonde mzako. The way you treat yourself, utitre mzako. Chomwe sunga chikonde, usapangila mzako. Usikonde Mungu wako, usikonda so asi mzako. Usilemekeza kolo lako, ndipo usachote moyo wa mzako. Ukutitsidia ndizo mauli nazo, mawako afanane ndizo chita zako. Usamuchitile kaduka zako, teile usipepela kwa mulu. Usayangule choipa kuti usachife kwa iwe, usapondeleze wina kuti zikomere iwe. Usayangite nkangano chizo ndizi wawa mafuto msalano komano kawa beleza umozi.
Download on www.kwanchadivine.com.